Tshifanyiso tsha vhuṱanu na vhuthihi. Yosefa a tshi rengiswa. Genesi 37:12-36. Vhakomana vha Yosefa ndi musi vha tshi lisa zwifuwa kule na haya. Yakobo a ri kha Yosefa, tshimbila u yo ṱola uri u vhone uri zwoṱhe zwo lugana kha vhakomana vhau na kha zwifuwo. U mbuisele muvhigo. Musi vhakomana vha tshi vhona Yosefa a tshi ḓa khavho, vha mbo ḓi elekanya u mu vhulaha. Vha mu bvula badzhi yawe ya madzanga, vha mu longela mulindini. Hu si kale ha swika vhanna vha vhavhambadzi. Muṅwe wa vhakomana vhawe ari, na ri ḓo bindula nga mini u vhulaha murathu washu? Kha ri murengise. Ndi hone vhakomana vha Yosefa vha tshi murengisa nga zwikwati zwa siḽivere. Ndi hone vha tshi lovhea badzhi ya Yosefa malofhani, vha dzhia vha isa ha khotsi avho. Yakobo a humbula uri Yosefa o vhulahwa nga dziphukha dza ḓaka, a mulilela tshililo tshihulu.